ongishada babu ochithe isikhathi sami soloko wangithembisa ongishada babu othimizwa yami lo kufuna yena izwa chulile othimizwa yami lo kufuna yena izwa
Oh, please, it's cut to some. So long,